nkwasɛm bre ni onua ebre aso sɛ obetie nkwasɛm wefrɛ obi bi ɔbɛn wo na wase wo sɛ nkwasɛm ebre edu fra hokafo wefrɛ onua fra oba na efrɛ fipamfo sɛ nkwasɛm bre ni onua ɛyɛ musomfo Akwa Hayford ɛna mede asɛm ɛde brɛ wo mɛsrɛ sɛ ɛni deɛ mu yɛmmɔ mpaeɛ ɔdɔmfo no mmɔbɔhufo mpae bɔtiefo gya nkyɛn na akra nyinaa ba obi ne waba w'anim akɔkɔ aberɛ a wonhyira no na wasɛm so ɛna ɛhyira awurade paebɔ no sɛ ɛna nɔpɛ yi yɛayɛ krado agye w'asɛm atom sɛ awurade yɛbɔ mpaeɛ sɛ yɛmu bi ɔhaw no amanneɛ da yɛ so a wonam w'adom so wobɛkyie yɛ ne w'agye afiri mu ɛgyae ɛdɛda mu nyinaa hyɛ wo nsa biyɛnie ne ne yɛadwene yɛnte aseɛ ni ɛberɛ yɛtie w'asɛm yɛntumi nto anamɔ ɛfa kristo sɛ yɛkra ne agye nkwa obi so afa kristo sɛ ne kra agye nkwa bade wɔkɔ so ato no gyina mu na atumi agyina sɛ wopie a ɛmu biara anyɛ ɔyera aba ɛyɛ msomfo Akwa Hayford na mede mo akyɛ asɛm meni a wotie me kɔ so a ɛwɔ asɛm a mene wo kyɛ ɛyɛ commit to the lord whatever you do bɔ mmɔden a sɛ biribia wɔyɛ biara wode bɛhyɛ onyankoropɔn nsa yɛhunu sɛ ɛni sɛ yɛbɔ mmɔden a sɛ yɛde yɛn ankasa yɛn ahoɔden bɛyɛ biribi biara ewiase wɔayɛ wo ɛnnɛ yi wohwɛ a potakas ma se in a word filled with uncertainties and challenges aho nnwoma a ɛkɔ so wɔ wiase nnwoma wonte nnwoma ase there are a lot of challenges going on in this world. The one when year now we are just say what day one kasa wadwene ebeya e dey how and ebebro you shouldn't try to control every aspect of your life when we be breathe and you say where wadwene say one kasa obetimi aye den aye but the Bible reminds us that we don't have to carry the weight of the world on our shoulders. Just some catch your people say in the same part, you're so we are see where you're better. So, hey, we can trust God to do it for us. And of course, no man, you see, you see, free sign your money, a bini say, surrender to God's sovereignty. I see, dear, a super man, you go say, oh no, boss, so near, sir, see, any money, you know, Bible no come yet, you say, or so near, sir, see, any money, you know, you know, you know, you know, He rules in the affairs of men. Soon as I see Munyo Menina, eh, on Yakupon dia. That ain't any on be dear or no Yakupon dia. Na on no boy, eh? No to me a dingina, no ni me a dinginano. I didn't in a yen so yen fire who, and ya day, and two on no Yakupon so. Na yen giant your menina mano. Na ya fat and no menina, let it to ya abetis say, ye betty me, aye day, ayo, on yard of four with me. Oh, Bomadia say, a free neck or no. Oni Nyankopɔn bɔ so ne asase no ampa orindi wo hwa moda o yɛ sɛ oni obi ahwa moda sɛ wo do ho tu no so yie a ɔno na nti Nyankopɔn ka no Jeremiah chapter 29 verse 11 for say I know the thought that I think towards you ɔno nyɛ onim adeɛ nyinaa deɛ ɔdo Nyankopɔn dwene fa ho said the Lord onim adwene kora ɔdwene fa ho na wo nim na ɔsɛ na me deɛ menim adwene ko a medwene mo ho Rwade asem ni asomdwe adwene na enye bɔne de se memma mo ewie pa ene nidasoɔ munia Nyankopɔn asem ni mo ɔde asem wo ka se eka bebiara ye bekɔ abɔnte a ebi pia ye ka se ampa Rwade wasem ni o na wo de Nyankopɔn wo na wasem na waka na ɔno wasem de wo nkan nsa ho na wo nim adwene kwa odwene fa ye ho na wo wasama waka ne no kure yakopon se ampa odwene asomdwie adwene te yekɔ mekɔ abonten ewade mo asomdwie no anim anim fa me kɔmbra wo bedu so akase mo asomdwie no edema abanti ne ma mabefie su ma asomdwie no nyɛ den entena hɔ ma me da ewade se oni bɔne bia mfa ye ho no kwasem ne maza enka bɔne ayi kansu a eto no kan yade bɔnye fo mpo yemu bi wo hɔ a yɛ kristofo na sɛ di bɔne no kansu mpo no yɛ nyɛ bi nom Nyakopɔn se, ɔbɔbɔ mmɔden a, na wama yɛn ewie yɛ pa.